radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro umutegurirwa kandi byizweho nange Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirimo abana bashaka ababyeyi babo bamaze imyaka 30 batandukanye. Turakira abana bashaka abavandimwe babo abatandukanye amaherere na n'ubu bakibaza uko ababo bagiye. Murumva abasigaye ari impfubyi bakabaho gipfubyi batagira amahwemo kandi bari mu miryango. Iki ni ikiganiro agasaro kaburaga kirimo akababaro kavanze no kwiyakira no kwizera kuzabona ituze risusurutse imitima. Agasaro kaboneke
shaka gasaro kawe mza kabona zero shaka gasaro kawe mza kabona wiki kintege shaka gasaro kawe mza kabona shaka gasaro kawe mza
turakira kabageni Berancile ushaka umuryango wa musaza we Evariste Kalimba bari basangiye se banyina batandukanye bakomoka mu karere ka Gicumbi ahahoze ari prefecture ya Byumba. Kalimba yaratuye I Kigali ku Kimihurura. Kabageni Berancile atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba akagari ka Gatunga umudugudu uru yanje.
Karimbo yishwe na accident y'imodoka, cyagiye yishwe n'imodoka ya gisirikare. Ndibuka ko musaza wanje ari we wagiye kumushyingura na papa.
Icyo gihe hari muhe mwaka?
Ntabwo mwibuka, urumva ni imbere ya genocide. Yarafite umugore nawe yapfuye mbere ya genocide. Nyina wabo bana turimo gushakisha.
None se bari batuye he?
Bari batuye Kimihurura.
Iyo accident aho yabereye wabuhibuka? Hari abakubwiye aho accident yabereye?
Nibuka, ntabwo accident aho yabereye ntibuka, ariko ndibuka umwana mukuru w'imfura witwaga Dusabe w'imfura yabo.
Ariko bakubwiye yuko yakoze accident bitewe n'imodoka ya gisirikare?
Yego, yego.
Icyo gihe na papa wawe bari kumwe?
Oya, bagiye kumushyingura. Urumva batanze itangazo kuri Radio Rwanda bagenda bagiye gushyingura.
Icyo gihe mwebwe mwari mutuye hehe?
Twari dutuye aho Kalimba avuka, nanjye aho mvuka, kuko ubu narashatse nyine nanjye aho nakubwiye umwirondoro wanjye n'aho nashatse I Kigali.
Ariko genda shaka aho mwari mutuye igihe Kalimba bari kuyitabaga Imana.
Ye, ni mu cyaho bari Byumba. Mu karere ubu kabaye akarere ka Gicumbi, umurenge wa Rutare, akagari ka Gasharu, umudugudu wa Rwimbogo.
Ariko musaza wawe yaratuye ku Kimihurura yitaba Imana?
Uwo Kalimba nyine yaratuye Kimihurura.
Yarafite umugore n'abana?
Yarafite umugore n'abana. Umugore we yitwaga Saniya Nyirabagwiza, akaba mwene Bizagwira. Bari batuye rero Kimihurura.
N'abana be hari abo wibuka?
Imfura yabo yitwaga Dusabe, yari yarashatse Rwamagana, hakaba n'undi witwaga Kigingi n'undi witwaga Nyampunga.
Umugabo w'I Rwamagana izina ryo urarizi?
Ntabwo tumuzi. Bose bari bakiri abana.
Na Nyampunga yari akiri umwana?
Bari bakiri abana.
Ese mbwira, wowe muri 94 wari ufite nk'imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 20.
Uba wari uzi ubwenge?
Nari nzi ubwenge.
Nta gakuru uzi kuyu Kigingi? Nyampunga nta makuru yuzi?
Yekareka.
Nyina ubabyara Saniya, Nyirampunga nta makuru yuzi?
Saniya yari yarapfuye.
None se Dusabe umbwira ko yari yagiye gushaka I Rwamagana, we yari mukuru bihagije wo gushaka?
Yari mukuru. Ntabwo muzi, ntabwo mwibuka ni uko yanganaga? Ubwo nanjye ayo makuru nabwiwe na mukuru wanjye, niwe wambwiye ayo makuru ko Dusabe yari yarashatse.
Iyi myaka yose ishize mirongo itatu ningahe uyibuka buje mu kiganiro gasaro ka bugutini umufashe gushaka ayo maraso yanjye nugambere ugerageje kubashaka niki cyatuma kukandwa kuzamo
kubashaka kuko nigeze gushaka gutanga itangazo muri HCR ariko buryo nyoberwa aho baca
muri HCR ariko abajyayo nuko abatekereza yuko abo bantu bashakisha bashobora kuba hari aho bahungiye bagiye muri 1994 dusabe yari Kibungo nk'uko bimbwira ariko Kigingi na mushikiwe boni babari ku Kimihurura ntabwo mbyumva neza sinzi aho bari
bari ntabwo ndamakuru bose
aba bana ntabwo musaza wawe nubwo bwose musangiye so gusa ntabwo yajyaga bazana irutare kubasura nta sura yabo
mibuka yarabazanaga ubwo urumva niwe wanabazanaga ubwo wenda ko nandi no mu mashuri si hari n'igihe ntababonaga narigaga ntabwo nababonaga
kugira ngo dufashe abadufasha kumenya aho abantu bashobora kubaherereye Kalimba Evarisa kuri Kigali atuye Kigali ku Kimihurura yakoraga iki
ntacyo yari umuntu ushakisha akazi yari afite gafatisha
yari umuntu ushakisha yari umuntu usenga agira abasengana nabo yajyaga mu misa ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu
ntabyo
uyu mudamu we nubwo bwose yitabye Imana mbere nawe ya 1994 Sania yakomokaga iwabo
aho kwa bizagwira Kimihurura bose bari batuye hafi aho
hanyuma rero uti ndaje nimufashe nshake umuryango wa musaza wanjye muri macya bushaka ni batatu basigaye bashobora ko bakiriho
nibo dukeka baba bariho nako ntabwo tuzi niba bariho nibo dushakisha kuko nibo njyewe nibo nzi
nibuze
dusabe rwose we niwe mfura ya Kalimba niwe tuzi twese na Kigingi na Nyampunga Nyampunga we yitiranwa na sogokuru
ubu se niba Imana bakaba bakiriho bakaba bari aho ngaho Kigali bakaba bari mu ntari iyo ari yo yose u Rwanda rusigaye ruturwa ku mpande zarwo zose bakaba bakumva niki wumva ushaka kubabwira hano muri kino kiganiro agasaro kaburaga
ikintu nababwira nuko bamenya ko umuryango wa Rwitera hari abasigaye rwose baza bakagana umuryango wa Rwitera ko umurage wabo uhari tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiriho
Kabageni Berancila rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuryango wa musaza wawe Kalimba Evariste no gukomeza ugategereza wizeye mbifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
agasaro kaburaga mu mwaka w'igihumbi 1996 Kalisa Karisiti yatandukanye na mama we na bashiki be babiri bari bageze i Kisangani muri Congo Kinshasa yagarutse mu Rwanda ari kumwe na se n'abavandimwe be bandi babiri imyaka ishize ari 28 nta gakuru ka mama we afite ariko yabwiwe ko bashobora kuba bari mu nkambi ya Kintere muri Congo Brazzaville Kalisa Karisiti atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka akagari ka Kimo umudugudu wa Kabeza
ndagira mu kiganiro cyane mu fashe gushakisha ibyo wanjye nabuze mama hamwe na bashiki babi baguruka na muri kongora aho zagize ire mu kongi sangana no kwatandukane kwiye tugaruka mu Rwanda ho bakomeza ngo bajya muri Congo Brazzaville bagezeyo mu bashobora kuba barabaye mu nkambi ya Kintere niko amakuru yanjye zambwira ariko bashiki banjye bo baza gushaka abagabo mu baturanyi aho ngaho icyo gihe rero sinongeye kumenya amakuru yabo ngiye kwa 2025 yabwiwe n'umuntu narimo nimero n'umuntu wo muri Congo ndi gukira impunzi n'ibizana mu Rwanda mpamagara umuntu uri Congo Brazzaville ko baba barakafite ngo ajye kumfasha arafasha ajya muri iyo nkambi ya Kintere asanga umukecuru ngo ahari
Hanyuma bashiki bawe bitwa bande?
Mushitwanje kumurikira yitwa Pape Chantal. Abamuhereze we yitwa Umutesi Beatrice.
Abakubwiye ko bashatse hafi iyo nkambi ya Kintere bigeze bakubwiraho umusozi wari wo umujyi wari wo icyo giturage cya Congo Brazzaville hafi ya Kintere bigeze bakubwiraho bashobora kuba baragiye.
Ntabwo yakimbwe kuko uwo mugabo twavuganaga yambwiye ko nawe amakuru bashije kumenya gusa. Waruko bashatse abagabo atwatazi izina rye by'abantu bashatse kuko yaza kuba ngarizi nawe yari kujya kumfasha akabare akabashakirayo ariko ngo bamubwiye ko yagiye gusura amaze umwe n'iminsi ngo ntabwo azi nawe ngo ni ikihe gitorero bashatsemo.
Kalisa Kalisiti, papa wawe mwari kumwe mugeze Kisangani na mama wawe na bashiki wawe, wowe na papa wawe muragaruka, papa wawe yitwa nde?
Papa wanyi kwa Karenzi be yaje kugera gutya nyuma arasaza arapfa arashyingurwa nyina ari mu kwezi
komere. Nongere ngaruke kuri mama wawe wambwiye ko yitwa Margaret Nyirabikari, kwa makuru ufitiye igihamya yakwerekaga yuko ari mu nkambi ya Kintere. Abantu iradiyo Ijwi rya Amerika ni radiyo abantu batuye mu nkambi ya Kintere bumva cyane, ku buryo niba mama wawe koko akiri mu nkambi ya Kintere ndahamya yuko ubu arimo arakumva kumubona n'ibintu bitazaturushya. Reka nibwire yuko arimo kumva muri kano kanya ngaho mubwira amakuru mu Rwanda.
Icyo namubwira ari kunyumva, namenye neza yuko mucyabuje gutaha ari uko adashaka gutaha nta bana afite kuko twagiye turabana twafite abana batanu. Noneho we mu gutandukana agumana na babiri ariko abo batatu twese twaje mu Rwanda turahari, mukuru wanjye arahari na mushiki wanjye wundi arahari, bose baraho bameze neza, bose barakuze barabyaye bameze neza nta kibazo. Iyo ni n'undi mushiki wacu wo kwa Macho yakundaganaga mu rugo yaraje nawe arahari atuye Muhanga ameze neza nta kibazo. Bose ni amani mba ari kuyumva ndamwingira rwose yagerageza kuryo ki atube uko ameze akataha akaza mu rugo tumeze neza pe kandi turamukunda cyane 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 kandi twese turahari, twese abantu bari twese turahari.
Ufite abakobwa babiri hafi yaho hatuye hafi ya nkambi ya Kintere, akaba ndahamya ko afite abuzukuru nko kuvuga yuko bashatse ajya gusura abuzukuru, avuga ati afite abana n'abuzukuru hano, ariko ku rundi ruhande no mu Rwanda uragira uti na hano ahafite abana n'abuzukuru. Ubwo rero muzahura, nzasaba cyane ngerageze kugira ngo bahuze muganire mwumvikane ukuntu mwabigenza mugasurana hanyuma mukaganira nk'umuryango mukagira icyo umugeraho. Hari na bashiki bawe ndavuga Ingabire na Umulisa, nabo niba bakumva gira icyo babwira basuhuze kubera ko nabo barakumva.
Iyo ndabashaka bose cyane cyane Ingabire Mediatrice ndamukunda, ni mushiki wanjye nkurikira umva mu ntege ndamukunda cyane cyane kandi nkumbura nka buri uko mbigenza nyine kuko kandi nkumva birambabaje kuko numva ko bariho ntafite amakuru yabo ntabyo ntabiganiraga umubabaro mu mutasi niba uzuba mu mwijwi ryo ngo kagiye kumeka koko kwa hari na Mediatrice mutoya rero nawe ndamukunda cyane ngamuhereza bacu pe twese twishimira. Ako wana nangu kugana nawe, dukunda na cha, nda mkumu ya nawe rbo, kukine na washikiwa na mwishu wanjiri na anga mutoni na beata vusu wa kumbu ya bawa mwishu tekanisa kutakukila mwujiku shasha kutatukila makulogezi kulimusu wa wanishu zari kwa nyeze kwa mwongo washishe kufasha vila tambu kawenda hiva vijumba vila vaneleza na wakani nizile kwa vili ishimile kuyumba
abu washiki wa wednibo bagu shishikarije kuza kwa hivyo Amerika
yuwe biyoshu na gata anamaza kwa vila kwenye na nye kuza bafa shena hondi kwa vile chikati kutu biyoko na nye kuza itiweze hee chaje nzegu nizgo se telefone na rei taka jena liko na chasha chisa ujo china wajira wako nga menye uka makure ya watiste kwa kumesha usha nisa bishu jana wali kubichu wa ajira mga salo kawu laga na uka lewa yuko wakufasha kumenye wa hano mama tukamuwa buri mwe uri munsi baba ambaza bigeze he uri munsi ndagana nawo cyari tangiye kuza mu bindi buko intego yari ya mbere kugira ngo bitambo cyane bwo bagira bane ko duhari ku mama afite abana hano mu Rwanda bahari umushiki wari muto na hari umushiki wanjye bya tara hari umva ko turahari pe ni byiza rero ko mama byumva akagira kuraje yo kuba oya duhamagara cyangwa se ya dusura
ugize neza guhagararira umuryango wawe uraho ngaho mu Rwanda kugira ngo ushaka makuru ya mama wanyu ndetse na ya sinabashiki wanyu bari muri Congo Brazzaville abungabo rero nibo dushakisha muri ikano kanya Kalisa Kalisiti ndagushimye cyane kuba warategereje wizeye ukaze mu kiganiro agasaro kaburaga nkifuje amahoro y'Imana
nakoze cyane ndagushimye
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Mulisanga tugeze ku nkuru ndende abana babiri basigaye ari impfubyi nyuma ya 94 barirwa na bene wabo i Kigali ariko bakura gipfubyi munyana Yvonne n'umwe muri abo bana nubwo yasigaye iheruheru afite imbaraga n'umutima byo gushaka nyirasenge Clarisse Bambire Yvonne Munyana atuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi akagari ka Birira umudugudu wa Rurembo arashaka rero bamwe mu bagize umuryango we barimo na nyina wabo Kampire Clarisse
ikintu kinzanye mu kiganiro agasaro kaburaga ni ugushakisha umuryango wanjye naburanye nawo mu gihe cya 94
mwaburaniye he
abo bantu ndimo ndashakisha ntago bavukana na mama yagiye gupfa yaraduhaye amateka yabo bagiye muri Congo bari batuye igikondo ubwo jenoside yabaye nyine babi igikondo mu karere ka Kicukiro
abo ushakisha ni bandi rero bambwire
harimo murumuna wa mama wanjye witwa Kamire Kararise na musaza we witwa Haragira Imana Jean Pierre ariko Kamire Kararisa yigeze kwandika urwandiko yo aruha Croix Rouge twara abana batoya hari ahantu baturi twarererwaga mu rugo twarererwagamo urwo iyo baruwa nibo bayakiriye basubiza Croix Rouge bari yari yanditse avuga yuko bamubwira niba hari abana bamukuru we baba bararokotse barasigaye kuko urumva birashoboka yuko wenda yaba yarazi yuko mukuru we yapfuye rero abo ngabo batureraga kubera twari batoya basubije ku Croix Rouge yuko twapfuye kandi duhari
babeshye babizi neza kandi babishaka rwose
yego barabishakaga
bagira ngo babagumane bonyine hari inyungu ubona bari babifitemo
hari inyungu bari babifitemo kuko bashakaga kwikubira imitungo urumva kubera twari batoya twebwe ntitwari buzamenye uko ibintu byari bimeze kuko n'ubundi no kugira ngo basubize gutyo umvaga ko bagiye kuza bakabambura bya bindi bisi byabo niko gusubiza ko nta basigaye nawe rero ahita afata umwanzuro wo kuguma muri Congo amakuru yatanze muri iyo baruwa yavugaga yuko ari muri Congo i Bukavu yashakanye n'umukongomani afite abana babiri
uwo nguwo ni Kamire Clarisse nawe se Haragira Imana Jean Pierre hari amakuru ye waba ufite
yawe ntayo dufite kuko uwabashije kwandika n'uwo nguwo
hari abandi wifuza kumenya makuru yabo umuryango wawe mama wawe yasize akubwiye ko wazagerageza kumenya irengero ryabo
aya nabo ngabo ngabo nibo yatubwiye bonyine abandi bo barapfuye
kuba bakubwira yuko Kabila ashobora kuba ari ibukavu icyo gihe hari muhe mwaka bakubwira ko yashatse umunyekongo ko atuye muri ako gace ka Bukavu hari muhe mwaka niba wibuka
icyo nibuka cyo nuko ngereranyije ni hagati ya 2004 na 2005
wowe muri 94 wari ukiri muto cyane
nari naravuka njye navutse nyuma yayo ariko nari mfite mukuru wanjye wavutse muri 94 ari nawe Kamire Kararisa yabaze njye naganze
yitwa nde
mukuru wanjye yitwa Dushimimana Solange ariko yari azwi ku kazina ka Kavatiri
none abo babareze inyungu bari babafitemo bazigezeho cyangwa se ntibyabahiriye
bazigezeho kuko baratwangaje badufashe nabi nyine buri wese acukwe twongeye guhura twarakuze
ariko iyo mitungo bashakaga y'ababyeyi banyu nayo barayifashe
barayifashe nta kintu na kimwe twigeze tubonaho kuko nyuma hagezwaho hagurwa na nyira banki ya Beneri ngo nyine birangira uko nguko turatatana njye na mukuru wanjye twongeye guhura turi bakuru
hanyuma iyo banki Beneri ni banki nkuru y'igihugu yahaguze nande yahaguze n'umuntu bahagarariye cyangwa se yahaguze nabo babareze bahifuza
nyine byabaye ngombwa ko bimura abaturage bose imitungo yose nyine ubwo abari badufite bose barabyiyandikishaho baratwimura batujyana iburasirazuba mu karere ka Rwamagana kubera twari abana nuko batugejejeyo rero urumva i Kigali nta wundi muntu twari bujye dusanga baradutatanya nyine batugejeje i Rwamagana batangira kudufata nabi baratwirukana bakajya badukorera amahohoterwa atandukanye mukuru wanjye we ahita yigendera
none iyo sambu yanyu tukigarukeho kubera ko abana bahohotewe bafite imitungo ntabwo ari cya kiganiro Akasaro Kaburaga kigamije ariko kumva umwana ntumwumve ntumutega amatwi akuganyira ntabwo ari byo ndagira ngo nkumve kandi nabumve ikiganiro Akasaro Kaburaga na mwese mu rudusaro tw'u Rwanda nta urengana utarenganurwa iyo sambu yanyu yari hehe
isambu yari iri Igikondo
yego
ubwo umurenge n'uwa Kigarama uretse ko yitwaga nyine muri Gikondo icyo gihe ubu ni mu murenge wa Kigarama akagari ka Bwerankore umudugudu ntago mwibuka
Bwerankore ndaharuzi birumvikana ariko mbwira ntabanga ririmo abo babyeyi babareze bakamenya amakuru ya Kampire Clarisse ariko ntibayabagezeho batagira ngo muhure ni bantu ki bapfanaga iki na mama wawe bapfanaga iki na papa wawe ni bande
abo bantu rero ubwo uwo yari umugore wa marume marume icyo gihe yari afunze ubwo mama yarapfuye tubona nta handi hantu dufite ho kwerekeza tujya aho ngaho kwa marume ariko marume atari muri urwo rugo turagenda tubanda na mukamarume rero niwe wagurishije aho Beneri yabashije kuba kugura nyine kuko hose ntago Beneri ariyo yahaguze hari ahasigaye atariyo yahaguze abaturage bakajya bagenda bigurishiriza ku giti cyabo yaratujyanye aratubwira ngo dore aho imitungo y'iwanyu amafaranga yabashije kuboneka mu mitungo y'iwanyu dore ngiye kubaguriramo ahantu ikibanza yarakiguze mu by'ukuri ariko ntiyabishyira mu nyandiko ntihagira n'ahantu na hamwe byandikwa bigeze nyuma arangije arahatwambura tubwira yuko atigeze anatumenya ko nta n'imitungo yigeze agurisha aratwihakana nyine tubura ahantu na hamwe twabarizwa turamwihorera byose barabijyana
munyana uri mu Rwanda
yego ndi mu Rwanda
uzi ko icyo gihugu gifite amategeko kigenderaho
yego kirayafite twaragerageje kurega ariko aho tugeze hose tugasanga yatuguze tugezaho rero kubera n'ubwana no kuba tudafite uri butuvuganire tudafite nta n'amafaranga twari dufite turangije turabyihorera
hari umugabo ngaho mu Rwanda ukunda guca impaka cyane cyane yabonye hari abantu barengana kwa perezida wa Repubulika Paul Kagame uwo muntu kwakunda gusura u Rwanda kunaha Musanze yahaje wigeze utekereza kuzagenda ugatera agatoki ukamusaba ijambo ukamubwira uti mubyeyi ndagutakambira ndenganura
nyine impamvu yatumye tutabikurikirana cyane marume yageze harafungurwa afunguwe nawe afungurwa nawe nta mutima wo kudukunda afite noneho watwanga birushijeho arangije mukuru wanjye ashaka kurega arangije aramusarisha amusarishije ku bw'amahirwe y'Imana tubona birakize ubwo rero tubyayitumye kuko yaravugaga ngo nihibeshya akagira undi nihibeshya kongera agashaka guhaguruka agiye kumurega no gupfa azapfa ubwo rero twaravuze tutaho kugira ngo umuntu azire ubutaka yazabaho uko Imana ya uko Imana izabishaka
none se ubu tuvugana uri mu karere ka Musanze ayo mahoro ku mutima wifuje kugira uteyakura mu bintu ukayakura mu bantu ubu ngubu tuvugana urayafite numvise mu kanya hari umwana w'umukobwa ukikiye yahumekaga nkamwumva uwo mwana abo bana ubu ngubu ufite uwo mufasha ufite abo bakuremeye ukwizera baguhaye kumva yuko ibintu wamugani udagomba kubigwa inyuma ahubwo ubayeho ushobora no kuzagira ibya mirenge uko kwizera wakwibonyemo ukwiyubakamo
nakwiyubatsemo kuko naravuze nticyatumye dusigara hari impamvu twakurikiye inzira yo gusenga twizera Imana iraturera nyine iturera nk'uko yadushyize ku isi ikanadusiga turi twenyine tutagira kirengera kuko nkurikije amahohoterwa twagiye dukorerwa ni menshi ntabwo umuntu yabirondora ngo byose abirangize ariko ni menshi kuko twamenye ko ari ihohoterwa twakorerwaga nyuma tumaze gukura
papa wawe witwaga nde
ntabwo muzi ntabwo nigeze menya amazina ye ntabwo muzi nta nubwo nzi irengero rye sinzi niba ariho cyangwa yarapfuye
nta kintu mama wawe yigeze amukubwiraho
nta kintu yigeze ambwira ku bintu nk'ibyo kuko najyaga namumubaza nkabona nawe agize igikomere abyihorera
none munyana niba Kampire akumva muri kano kanya uyu ni wa munota wo gusabana n'uwa ushaka mu gasaro ka Buraga niba akumva muri kano kanya mwandikire yabaruwa y'urukundo mubwire icyakuzinduye niki wifuza kumubwira
icyo nifuza kumubwira Kamire Kararisa niba nyumva icyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho turahari turi babiri njyewe nubwo atanzi ariko ndahari ndiho na mukuru wanjye Kavatiri nawe arahari twese twagize amahirwe turiga turarangiza mukuru wanjye afite akazi k'ubwarimu nanjye nubwo nta kazi mfite ariko nzakabona icy'ingenzi ni uko twakongera tukabonana tukubaka umuryango mbega tukahaguruka nk'intuza nk'umuntu umwe tugafatanya nubwo abandi ntabahari ariko tugafatanya tugakora uruziga kuko uruziga iyo ari uruziga rwuzuye nta muntu ushobora kuza basenye rwa ruziga murakoze
urakoze nawe kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga Yvonne munyana ushaka umuvandimwe Clarisse Bampire ndasaba cyane kugira ngo Imana izabahuze kandi abumva ijwi rya Amerika bazadufasha ari benshi kugira ngo dushobore kumushakisha ngaho rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga gira amahoro y'Imana
murakoze
agasaro kaburaga
turacyari mu mwaka w'1990 nine munkambi yarahitwa njia panda ingara muri Tanzania hari umubyeyi wayivuyemo ari mu gitondo agiye gushaka umuti aho bayahiraga ntiyagarutse nyuma y'imyaka hafi 30 muhungu we Yosefu Sibomana aracyamushaka Sibomana atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Gahara kagari ka Nyagasenyi umudugudu wa Gakurungu
yabuze nka saa 10 za mu gitondo yagiye gushaka ahantu umuti hanyuma nzongera kumubona
ubwo hari mu buhe mwaka
igituma gakeneye 94
ntabwo mbyumva neza turi mu 94 mama wa wasosa agiye gutashya ntiyagarutse mwari mu nkambi ibyo bintu byari bisanzwe ko umuntu asohoka mu nkambi ya Tanzania akabura abantu bakamugura
twe twaramubuze
wari uri kumwe n'andi mu muryango wawe wari kumwe na papa wawe n'abakuru bawe wanganaga iki icyo gihe wowe
njyewe nari mfite imyaka 27
kwari mukuru n'icyo wakoze kugira ngo umenye amakuru umenye irengero rya mama wawe
narashakishije hose mu nkambi hose na ngaho mu ishyamba hose ndamubura
none mama wawe hari indwara yarwaraga yari gutuma agenda akibagirwa aho yaturutse akarurongotana
ama yarwaraga hari ibintu bari muhaye gase ibintu bita amaruzi rero bamaze twisi mu rutuki mu Rwanda bitaga ngo ni bihano yarangiye gushaka umuti wo kugira ngo anwe aruki
icyo gihe yagiye gushaka umuti yararwaye none se ko mwari muzi uko arwaye kuki mwamuretse akagenda wenyine ntimumuherekeze ntihagire umuntu bajyana ngo amube hafi
yarasanzwe n'undi ajya kuwushaka akagaruka twumvise ko nagenda ari bunye ariko agiye ntiyagaruka
icyo gihe polisi ya Tanzania yarakoraga cyane nubwo bwa mwari mu nkambi iyo habuze umuntu wavuye mu nkambi yagiye hanze yayo kandi polisi ya Tanzania nayo yabari hafi inkambi hafi aho mwigeze mubwira polisi ya Tanzania hafi aho yuko hari umuntu wagiye utagarutse ko mufite impungenge yuko ubuzima bwe bushobora kuba buri mu kaga
ntabyo twakoze
aho se muri izo nkambi zindi za Rumasi na Benako ndetse n'iya Japanda mwarazizengurutse mushakisha mubwira abantu mwakomokaga hamwe aho ku Rusumo mubabwira muti mudufashe
nagiye nitransakisha hose mu nkambi ya Benako mu Suhura hose turanira Japanda hose birani turamubura
hanyuma igihe kigeze mutaha mu Rwanda
dutaha mu Rwanda kitwara hepsi
mwagarutse mu Rwanda ryari imyaka 27 irashize umubyeyi wawe avuye mu rugo aho mwari mutuye mu nkambi ya Japanda ntiyagaruka ugeze mu Rwanda washubije amaso inyuma cyangwa se n'ubu uvuze uti wa mugani uti uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe rekanjye no ku ijwi rya Amerika ndebe yuko nabifashisha
kose mwaturangije aramutse abonetse rwose twashima Imana cyane kuko twabuze irengero rye
abavandimwe bawe mwari kumwe icyo gihe muri Tanzania muri kumwe aho ngaho mu Rwanda
turi kumwe bose barahari
none mbwira Sibomana ye wari umusore 94 mama wawe agenda agiye umubona ariko wari utararongora urashaka ntiyarahari urabyara nti wamwereka abuzukuru ndetse nti wamwereka n'umukazana kugira icyo gihe gikomeye mu buzima bwawe utabona umubyeyi wawe wagiye umureba ubahute wabibaye icyo gihe cyose wakibaye hute wabishoboje iki izo nzira wazinyuze mu buti z'ubuzima
izo nzira nazibaye mu nyine zitagahinda kuko mama sigize muhamba sigize mushyingura sigize mwana umurambo we no kuvuga nyine byambaye gikomeye cyane mu mutima wanjye
hari abana benshi bakurana icyo gikomere babuze ababyeyi amaherere nuko batazi aho bari batarashoboye kubashyingura kugira ngo bashyire umutima mu gitereko nk'abandi bamenye yuko igihe cyageze bagataha birumvikana ko ni intimba ikomeye cyane hano ku ijwi rya Amerika mu gasaro kaburaga icyo tubafasha ni ukubarema agatima no kubafasha kugira ngo dushakire hamwe tugize Imana twagira Imana nitugubuka kenshi ukabona abantu barabonetse imiryango ikongera igasubirana kagira ineza muri yo no kunezerwa none Somana niba mama wawe Imana imukomeje akaba kiriho dusabe cyane akaba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira
iki namugari banyumva apo ari mu gihugu cya Tanzania arimo yaba ari wenda aba mu Tanzania iki namugiye nuko rwose yamenya ko nkiriho nitwa Somana Joseph mwene Minani papa Minani niwe ari umugabo we ariko yitabye Imana ariko twebwe abana be turahari etumunye twakwisima rwose tukanezerwa ndetse twasaga n'ibyangombwa byatangira kujya kumureba aho yaba ari
urakoze cyane Somana Yosefu kuba ushaka umubyeyi wawe ubije hano mu kiganiro agasaro kaburaga twashimishijwe no kukwakira ngaho rero ugira amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibaho umugisha rwose
agasaro kaburaga
turi mu Rwanda mwaka wa 1994 mu gihe cya Jenoside umubyeyi witwaga Mukantabana Chantal yarishwe asiga abana babiri bakiri bato ariko badahuje se barirwa na Nyirarume Ngarambe Celestine Uwimana Josiane bita Fifi yarafite imyaka 5 ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga murumuna we ukize baraza Latifa ni washa aka Uwimana tuye mu karere ka Gasabo murenge wa Jali akagari kagateko mu dugudu wa Byimana arashakisha utsize baraza Latifani murumuna we
ikiganiro maze igihe kinini nyumva umugabo wanjye ni wabanje kujya cyumva nanjye ndacyumva numva ko hari abantu babazi ko bavandimwe babo batakiriho ariko babyeyi kikagera bakabonana nuko nanjye mpitamo gushakisha umuvandimwe wanjye twaburanye nkiri mutoya nawe ari mutoya
uwo muvandimwe wawe yitwa nde
umuvandimwe wanjye yitwa ukize baraza Latifa
mwatandukanye mute rero
uko mbyituka nari muto umubyeyi wacu ari we mama yari yapfuye muri Jenoside hanyuma turerwa na marume wari musaza we mukuru mama wanjye yitwaga Mukantabana Chantal
yego
hanyuma uwo muvandimwe wanjye ntabwo twari duhuje papa kuko njye mama yari yahari yashatse uwo mugabo anjyanye papa uwo ngo umuvandimwe ndi gushaka yitwaga ukize baraza Mustafa twaburanye nyuma ya Jenoside twarerwaga na marume yaje gupfa yitwaga Ngarambe Celestine
yego
icyo gihe twari dutuye I Nyamirambo munsi ya Stade Regional ubu ngubu basigaye bayita Tere Stadium munsi hepfo gatoya aho bita mu Gatare hanyuma rero marume yaje kumufata aramujyana muri Arusheri nawe kwa Gisimba kuko twese twari bato babonaga ngo kuturera bibagoye ikintera kumushaka nyuma y'iminsi mike barambwiye mwumvise bavuga ngo yarapfuye ariko ntabwo bigeze banjyana ngo ndebe sinigeze mbona n'abantu banadutabara
ninde bakubwiye yuko yitabye Imana
no marume niwe wabimbwiye ariko urumva nari mfite nk'imyaka 5 ariko sinigeze mbona abantu badutabara sinigeze mbona batabaza ndetse nanjye ntibigeze banjyana ikigo cya Ruferina harimo kandi ntabwo kiri kure cyari kiri Nyamirambo naho bita kwa Gisimba
kwa Gisimba ndaharuzi wari warukira umwana sinakusaba sinakubaza impamvu utagiye kwirebera ariko ako kantu waruvuze uti munumuna wanjye Latifa bambwiye ko yapfuye ariko mbona nta bantu baje kutuyagira ubwo ni ukuvuga ko nta n'ikiriyo kigeze kibaho nta n'icyo bigeze barangiza
nta kintu kigeze kibaho
Orfene kwa Gisimba irazwi uyu Celestine Ngarambe yari umukene cyane uko wabonaga mwabagaho wabonaga mubaho gikene ku buryo ibyari kuguhaza bitari guhazana murumuna wawe
icyo gihe nibwo Jenoside yari kirangira urumva mbere yayo byo nta kintu naba nibuka ariko ibyo najyajyaga tubwira ko ngo yajyaga akorana n'abazungu mbere ya Jenoside ariko nyine bari mu buzima buciriritse butifashije ariko kandi nanone butabura icyo kurya.
Icyo nshaka kumva ni impamvu bafashe Latifa bakamujyana kwa Gisimba uwo ugasigara kuki we batakujyanye?
Nanjye ntabwo mbisobanukiwe kandi ubu yarapfuye.
Reka tugerageze kubyumva kubera ko bizaba ngombwa ko tureba ku liste y'abana bari kwa Gisimba muri iyo myaka kugira ngo kwa Gisimba n'urufurina yiyubashye yafashije abishoboye gufasha kandi abareri barera neza, ibitabo birahari ku buryo ntawe baheza kumenya umwana wahanyuze n'uwa barahanyuze akajyanwa mu kindi kigo cyangwa akajya i Burayi ku mpamvu izi n'izi. Ibyo ngibyo bishobora gusobanuka neza, ni ikigo gisobanutse kandi abakiriwemo bose n'abatarakiriwemo ariko bakibonye imirimo cyakoze barakirata. Ibyo rero tuzabikoresha kugira ngo tumenye niba koko uwo mwana Latifa yarahanyuze atanzwe na Celestine Ngarambe wari nyirarume, uwo mwana tumenye niba koko yaritabye Imana ari muri icyo kigo, niba yarashyinguwe bazabitubwira kubera ko abantu bose bahanyuze barazwi, nta kabuza tuzabimenya. Niba kiriho nabyo kandi tuzabimenya, ahari tuzahamenya, yaba ari i Burayi aho yaba ari hose dusabe cyane gusa kugira ngo abe akiriho. Ariko nagira ngo ubibaze, ufite imyaka itanu mu gihe bakubwiye ko Latifa murumuna wawe atakiriho, ukuze wibaza aho yagiye, wibaza niba ariho cyangwa atakiriho, uko wagenda gukura wigeze ugerageza gukomeza gushakisha cyangwa se n'ubuvuzi uti reka njye mu kiganiro Agasaro ka Buraga mbishyire hanze nivure nongere ntangire inzira yo gushaka murumuna wanjye?
Uko nakuze mu buryo bugoranye, mu bikomere no mu ntambara nyinshi zikomeye, uburyo bitigeze biha umutima wanjye gutuza ngo nanatekereze kure, ubwo ubwenge bwanjye bwari bukiraho, ariko mu minsi yashize nagiye nkunda kumurota cyane mbona tubonana, none nsubiza ubwenge inyuma ndibuka ariko iyo umuntu apfuye kuko nari muri iyo myaka kuki batanjyanye nibura ngo musezere. Ese ko nta bantu nabonye badutabaye, ese kubera iki ngendo tubonana? Kandi none ikindi kibintera nuko nyuma y'icyo gihe yahise atangira guhambura amabaro. Yahise atangira guhambura amabaro y'imyenda,
atangira gucuruza.
Atangira gucuruza guhambura amabaro y'imyenda ya cago.
Ubona ubuzima burahindutse?
Mbona ubuzima burahindutse, urumva nibwo natekereje muri iyi minsi ndavuga ngo ariko se yari gupfa ntibatabaze nanikiriye ngewe, kuko nakomeje kurerwa mu buzima bubabaje bw'amayoberane, nanjye nari ndimo nshakisha no kwa papa kuko ngene naravutse mu buryo bw'ubunyendaro. Umutima wanjye wari ubabaye cyane nuko nafatwaga nuko narerwaga, byari ibintu bigoye kugira ngo ntekereze, nakundaga no guhora ndwaye, byari bigoye cyane.
Komera.
Ubu niburaho namariye gushaka niho nongeye kwiyumvamo ubumuntu, numva ko wenda ubundi ntabwo najyaga niyumvamo nk'ari umuntu, nta buzima nigeze ngira.
Uwo mutware wawe muraganira akakumva, akagushyigikira, akakurema, akakubaka, akaguhoza, ukumva nawe utangiye kugira amahoro ku mutima?
No kubona abana Imana yampaye umugisha wo kugira urubyaro, mfite abana batatu.
Amen.
Nibura nanjye numva ko Imana hari icyo yakoze nkiyumva mu bumuntu, kuko muri uko kurerwa kwanjye nyine bageze ubwo banyita intumbi kuko nahoraga ndwaye ibintu byinshi, urumva nitakariza icyizere. Ubu nibwo ntangiye kukwiyumvamo icyizere, noneho nkagenda natekereza kure.
Icyo cyizere wibonyemo ni cyiza kubera ko cyashushe nk'imirasire y'ibikwiye kubona no kumva no kubasha gusubiza amaso inyuma, ugatekereza nk'umuntu mukuru kandi wari umwana icyo gihe, n'ibintu byerekana yuko watangiye kwiyakira, kuba warashoboye gutangira kwibaza impamvu nta kiriyo cyabaye, kandi wari ufite imyaka itanu gusa ukibaza impamvu nta bantu wabonye baza kuvuga bati nimukomere mwagize ibyago twabimenye. Ukabona iminsi yagenwe iyo kurangiza ikiriyo irarangiye ariko nta ukomye kubona ntago bakubwiye bati ngwino tukwereka aho murumuna wawe ari kugira ngo baguhe na karabu hashire uvuga uti muvandimwe ibyo byose tekereza n'ibintu wagombye gutekereza uri mukuru ariko kubona bigusubiza icyo gihe cy'umwana ukabibona nabyo ni ikintu cyiza kandi uri mu nzira yo gukira ndasaba cyane kugira ngo ubushakashatsi tugiye gutangira bwimbitse tuzafashwa cyane kubera ko n'abantu bakunda kudufasha hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga urufe nawe kwa Gisima abayiyoboye turakunda na tura babaza bakaduha amakuru dukeneye bazayampa rero uko nzayabasaba kandi ayo bazampa niyo nzakugezaho tuzashakisha kugeza igihe tuzamenya amakuru y'irengero rya Latifa ukize baraza ni murumuna wawe Josiane wowe bakwita Fifi witwa Uwimana ndagushimiye cyane kuba wafashe kano kanya no kugira imbaraga zo kugira ngo uzane mu kiganiro Agasaro ka Buraga nabyo ni bimwe nimwe mu nzira yo guturukwa nimwe mu nzira yo gukira kuvuga wawe ukamvuga ukwari ukamvuga ibigwi ukamvuga ubuzima nabyo bituma umuntu akira ku mutima nyemerera ngushimire ko waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga
nange reka mbashimire cyane no kuri Imana ibahe umugisha ukuntu mwakirana abantu n'urukundo mukabatega amatwi mukabasubiza neza no kuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi zabaye nijoro
urakoze cyane nawe tuzarisangire
Amen.
Turacyari mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 i Nyarusange mu Ruhango umwana w'umukobwa witwa Mukamana Saidati yahungiye muri Congo Kinshasa na n'ubu ntaragaruka musaza we Ismail Sekanabu aramushaka tuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kigali akagari ka Kigali umudugudu wa Rubuye
nabuze mushiki wanjye dukurikirana muri 94
yego
atekereza ko aba Congo Brazzaville cyangwa ba Congo Kinshasa
none se niki kikunzisha ko ari muri Congo Kinshasa cyangwa se Congo Brazzaville hari amakuru asobanutse mufiteho
yego hari n'abantu baba Congo Brazzaville twari duturanye neza bambwiye ko bamwe bamubonye Congo Kinshasa abandi babona Congo Brazzaville aho hantu hombi rero habura n'umwe umpa amakuru y'aka kanya ariko nabo bamuheruka
none se Ismail muri 94 mwari mutuye he
twari dutuye mu Ruhango ahantu hitwa Inyarusange
Nyarusange ni hehe Ruhango ko yari nini Nyarusange ni hepfo y'iki ni ruguru y'iki ni hafi ya traffic police ni hehe Nyarusange ni hehe
twatambikaga kuri traffic police ukagera twari duturanye n'umugabo witwa Kamanayo n'umugabo witwa Gerefie ni ku isoko ry'amatungo neza twahonze twari dutuye ku isoko ry'amatungo ahantu bacuruzaga inkoko n'ihene hari munsi ya superfecture ya Ruhango iryo soko ni ku migunguzi iryo soko rigizwe n'imigunguzi ahabanza habaga ari ihene n'intama ahakurikiye hakaba ibintu bya takataka ahegereye neza iwacu mu rugo hacururizwaga inkoko n'amagi
iwanyu mwari mutuye haruguru y'umuhanda cyangwa munsi y'umuhanda
haruguru y'umuhanda neza kuko n'abantu bakwepaga imisoro y'amatungo yahishaga nko mu rugo wazanaga inkoko n'ihene hari ukuntu bahitaga bagusoresha utarayabona babaga bahitaga baza mu rugo neza ni ukuvuga ngo neza uri no mu rugo umuntu ari kuriya wabaga ugura inkoko yarasakuza gukabyumva ari mu rugo
none uyu mushiki wawe ushakisha yitwa nde
yitwa Saidati
irindi zina rye
Mukamana Saidati
muri 94 yari umukobwa yari umugore hari umwana yari afite
yari umukobwa
yari umukobwa
nta mwana yarafite yarakiri umukobwa
yarafite nk'imyaka ingahe
yavutse muri 77 urumva yarafite imyaka 17
umuntu wibuka hariya mu Ruhango wari ukomeye wari uzwi n'ubuzwi wambwira yenda ukavuga uti hari waruhari bitwa Harufani hari waruhari bitwa Kanaka uhazi ninde wavuga uti twari duturanye twe twegeranye
umuntu twari twegeranye ni Gerefiye Gerefiye n'undi yakoraga ku rukiko ari umugerefiye na n'ubu barahari we yamwibuka
yamwibuka
yamwibuka pe
none ninde
wabuhaye akaba mama witwa mama shusho
mama shusho
yego nawe yamwibuka nawe arahari kandi na n'ubu hakaba abana ba Cumbe bose arabazi barahari bose nubwo Cumbe yapfuye
yego
rero ngo bamubwiraga ko papa yapfuye ngo mama akarongorwa ariko bose barahari ababyeyi banjye
bari bamuhaye amakuru atariyo
bari bamuhaye amakuru atariyo muri ibyo bihe nyine urumva mama yitwaga umututsi papa yitwa umuhutu bakamubwira rero ko papa yishwe n'inkotanyi bagahita arongorwa n'abatutsi bene wabo ariko nta makuru atariyo bamuhaye
mbese ubundi wakubwiye amakuru yuko Saida atashobora kuba ari Congo Brazzaville we yakubwiraga yafitiye igihamya ya haraho yamubonye agataha wakamusiga akavuga ati musize inyuma ndazi neza aho ari
n'ubu tuvugana hari ababa Congo Brazzaville twari duturanye batabashije guhunguka nibo umuntu yampaye nimero ye yabo rwose ndabavugisha turaziranye baranzi nanjye ndabazi bambwira ko bamubonye Congo Brazzaville ahantu habaga abanyarwanda ariko we ngo agaruka Kinshasa kureba umugabo yari yarashatse naho bamuheruka undi nayo nanone wahungutse wambwiye ko yamubonye Congo Kinshasa yarapfuye yarahungutse ariko aduhaye umakuru ahita yitaba Imana ataduhaye neza ngo yabaga hanaha naha tuwamenye
nicyo nari ngiye kukubaza icyari kuba cyiza ni ukumenya aho komine yari arimo muri aho ngaho Kinshasa hari amakomine menshi ariko iyo umuntu adomye kuri imwe nta habura umuntu yanyuraho kugira ngo amenye amakuru y'undi nta ni komine n'imwe wigeze wumva bakubwira bati ari ngariye mase ari ngafura nta cyo bigeze bakubwira
nta kintu na kimwe bigeze bambwira kijyanye na karere cyangwa komine
abo ngabo baguhaye amakuru ko yasubiye Kinshasa avuye Congo Brazzaville muvugana bari mu yihe nkambi ya Congo Brazzaville bari Kintele
ntabwo nasobanukiwe ibyo ngo mbibabaze umpaye chance nazagerageza kubavugisha umva ko bampa iyo adresse
kandi byiza ubwo muvugana bazakomeza baguha amakuru kandi buno nto bazagusaba
cyabo WhatsApp yabo rimwe na rimwe bitariho nk'ubu ngiye kumara undi mwaka wose WhatsApp yabo bitariho no guhamagara bisanzwe bidakunda n'iyo nimero barayikuyeho niba barayihinduye simbizi
none isaidati mukamana nibakumva mukanya umuhaye amakuru meza y'ababyeyi be bakiriho hari abandi bavandimwe be bariho aho mu Rwanda uretse wowe
yego barahari bamubwira ko hari uwitwa Mushimiyimana Rehema Saidati yarandutaga nje mukurikira Mushimiyimana Rehema nkurikira ariho ikaba hizi abudu nawe arahari ukurikira Rehema na Dukunde Zahara ariho uko dukurikirana twese turahari na papa Byumvore Kasima arahari witwaga Anastase na mama Mukanyangezi Alfonsina witwa Hamida barahari batuye rwose Nyarusange aho twari dutuye ku migunguzi y'isoko aho twari dutuye
none rero niba kumva muri kano kanya mushiki wawe yaba Kinshasa yaba yarasubiye muri Congo Brazzaville se aho ariho hose yaba Kinshasa naho ubu ngubu arimo arumva ijwi rya Amerika rya Amerika tugera henshi tugera kure barimo arumva ijwi rya Amerika aravuga ati barashatse musaza wanjye arashatse mpaye amakuru y'ababyeyi banjye none rero Ismaël niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira umaze imyaka myinshi 30
mutandukanye? Na mubwira ngo turahari niba kiri hakaba twumva. Mu Rwanda kuhageraho yaba ari hose biroroshye kandi birashoboka. Yakwihangana katwibwira kuko umuryango uhora umwikanga ko ariho, uhora umwikanga ko atigeze yitaba Imana, yatuvugisha nimero yanjye ni iyo ngiyo, nubwo njye yambipa nimero yose yo hanze y'imbipfe mpitampamagara nikanga ko ariwe.
Reka dusabe cyane dutegereze twizeye yuko Saidat aza uboneka vuba kongera akavugana n'umuryango we mukamenya amakuru yewe niba arashatse yarabyaye na mukamenya yuko mufite ababyara n'abagiye bakamenya ko bafite abuzukuru. Nikizana kizadushimisha. Ngaho rero Sekanabo Ismail, wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka mushiki wawe, ndagushimiye kandi dukurije amahoro y'Imana.
Bene sinange ndagushimiye kandi umurimo ukora, Imana izaguhe kurambira aho ngaho uhuza abantu n'umurimo udasanzwe. Ndagukunda cyane, Imana igikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza. Nubwo ntamubona ariko mporana icyizere ko ntako muba mutagize, Imana iguhe umugisha, ndishimye.
Urakoze cyane, ndagusabira.
Nawe urakoze cyane, nzumva ikiganiro cyawe kugeza igihe amatwi yanjye azaba atacyumva ijwi rya Amerika.
Komera, Imana izaguhe kuramba, uhore utwumva kandi uhore udusangiza n'abandi.
Urakoze cyane, Imana ubeho umugisha.
Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi hano kirangiriye. Bashimwe mwese kuba mwadukurikiye aho muri hose ku migabane yose y'isi. Abashaka kuza mu kiganiro, mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse, mutanga umwirondoro wanyu, aho mubarizwa, n'incamake ku muntu mushakisha. Ni 00127273456. Nongere nyisubiremo 00127273456. Naho utaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
kuza nubwo ntamubona ariko mpora n'icyizere ko nako kuba mutagize Imana kuba umugisha ndishimye.